musharax xamed axweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa rajo la-aan ka muujiyey wadahadalladii 24-kii bishan ay la yeesheen madaxweynaha somaliland muuse biixi. musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey kulankaasi iyo waxyaabihii ay uga wada hadleen. kadib shirkiisa jaraa'id ayuu u waramay wariyaha v o eda khadar maxamed akulle.
khadar, waad mahadsan tahay. nuharkaygu wuxuu ahaa dadku inagii tagnay madaxtooyada bishii 24-keedii anaguna niid wanaag baanu la tagnay, shacbiguna waxweyn bay filayay, laakiin inaan shacbiguna xaqiijiyo inaanu halkaa hungo iyo gacmo maran kala soo noqonay, anagoo isku dayaynay uun inaanu madaxweynaha ka wada hadalo arrimaha doorashada ama jadwalka doorashada madaxtooyada, commissionka in laga daayo faragelinta, shaqadiisii loo ogolaado, diiwaangelinta ay bilaabaan si ay doorasho inoogu suurto gasho, madax banaanida commissionka la ilaaliyo, nuxurka doorashooyinka oo dhammina deexaa xuduno ama dhexdhexaad tiirdhexaad guddiga doorashooyinka, haddii iyaga la farageliyo ama shaqada laga joojiyo, diiwaangelintii socon mayso, jadwalkii socon maayo, taasaan madaxweynaha kula dardaarmaynay. waxaan lahay madaxweyne arrinta xalil, doorashadii wada gala waan qabanaya, isqaban mayso doorashadiina waan qabanaya, commissionkana waa kala diray.
waan gartay dhinacooda gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye shalay markuu fiyooda la hadlay wuxuu sheegay inay calawan cadana hore uu xusay sabtidana ballan kale jirto, wadahadaladuna aanay xaggooda dhammaad ahayn ay soconayaan. musharax madaxweyne cabdiraxmaan, markaa inaad niyadda wanaagsan taa lafteeda sugtaan miyaana ahayn?
way tahay khadarow, runtii dabeenaa kuu sheegay waxaan la tagnay niyad wanaag, waan rajeyn inay alala qalisnahan qodobna ha noqdee madaxweynuhu wuxuu cadiyin meel wax dhigtay oo wadada rabi inaan ka leexasinaba marka dadka inuu rajo been u abuuro ilaa sabtida rajo kale soo baxayso waxaas leeya dadka waa lagu weyneysaa.
musharax madaxweyne cabdiraxmaan ciro, waxaad hadalkaa goodhoweed ku sheegtay in somaliland la difaaco ay u baahan tahay in wadajirka ummadda la soo celiyo, dadka qaar waxay isweydiinayaan gudoomiye musharax, yaalaga difaacaya ama maxaa soo kordhay?
waxaa soo kordhay madaxweynuhu ka leexday dariiqii doorashada, anagu tabagi soo kaxeeya maanaan odhane waxaanan dowladdii aynu kusoo celinno wadadii doorashada, sanduuqii sidii awalba aynu u dhaqmaynay. madaxweynuhu isaga wadi madaxweynaha aduu doorashada qabto, wax walba isaga hadda u diyaar. marka sabab uga baqayo in mucaaradka la tartamo dana ma garanayo.
markaa haddii tusaale ahaan iminka muddadii madaxweynaha ee 13-kii Noofambar doorashada madaxweynaha waastay ismid weli lama gaarin, saad horeydi ku carabka ku dhufateena in wadaxaajood iyo wadahadal iyo miiska lagu dhameeyo ayaa marar badan la naawilayay, miyaana ahayn in aad uga wareegtaan in wadahadal waxa tabanaysaan iyo waxa xagga kale jiraba lagu dhameeyo?
wadahadalku khadar naguma cusba, inta muuse joogayna dahoro khilaafyo hore nagu jireen, berigii hore doorashada hore la qabanayay ilaa 7-6 jeer baa la kala kacay, marna rajaa muuqata halaba kala kace, marna rajo ma muuqato. dadka waynu xaqiiqada u sheegnay ahayd beenu ma sheegi karno. muuse tallaabooyinka uu hadda qorshaystay waa inuu commissionka yeeriyo, waa in doorashada dib u dhacdo, waa in doorashada uu doono isagu soo hormariyo, waa in xisbiyada baabiiyo. dee markaa waana waxaad moodayna waa ugu qorraydo saasay ugu qorqorraaye.
berigaa horeed soo hadal qaatay 2 sanaad wada hadlayseen 3 xisbi, guddi baa isku haysateen, markii dambena gudoomiye reeraha baa isku qabateen, haddana maalin unbaa si yaroo fudo hal mar u heshiiseen. dadka idin dhaliilaya mucaarid ahaan laftooda intuu jiitanto 13-kii Noofambar afka lala galayooda la murmayo, miyna idin muuqanin taasi?
khadaro, sidaan kuu sheegayo annaga wadaxaajoodka iyo wadahadalku waxaas somaliland wax halka qurix ku gaari karto, laakiin sidaan kuu sheegayo waa la iskhilaafi karaa, waxba la isku diidi karaa, laakiin waa inay muuqdaa in rajo ah in halkaa xal ka soo bixi karo. madaxweyne maxaad mooday inuu wax walba ooday habeenkii dhowey, oo waxa uu doonayo mooye wax kale aanu diyaar u ahay.
kelmad dadku in badan iminka ay xagga hadalkaaga ku jirta dhallinyarada xabadda isu dhigabaan idinla imaantana, bal hadda dadka u caddayso soo dhimasho ma keenaysa haddii askariguna xabad rido? cabdiraxmaan, in inta dhimata ama inay ka dhintay mas'uuliyadda qaadaya kalmadan bar dadka u fasir
dadka aanu fasiray khadarowe dadka waa xaq u leeyahay shucuurtooda inay cabiraan dadka kuna waanin meen horan ugu maanaan waanin ana ma sito iyagana qoryo soo qaata maanoda laakiin waxaan lahaa waxaa doonaysaa inay shucuurtiina ku muujinaysaan haddii xabad gardarro idinku soo dhacdo dee u adkaysto oo u adkaysto dee ha ka yaacinaba laha ujeedadu intaasun bahay
mudaharaad waad u soo joogtay adoo gudoomiyaha golaha wakiilada markii madaxweyne hore somaliland xilligii daahir riyaale mudaharaadadii dhacay waad ogeed dhaawac iyo dhimashay keeneen haddee caawa mudaharaad dhacana dhaawac iyo dhimasha inuu imanayo waa hubaal miyaanay ka habboonayn xal aan ahayn dhiig daata iyo banaanbax inaad saddexdiina xisbi u keentaan ummadda
khadarowe dee haddii albaabadii kaloo dhan la xidhay dadka waxu banaan in shucuurtooda muujiya dadkana aan ku celinaya mar labaad horena ugumaan baaqin haddana ku baaqi maayo aniguna ma sito qori laakiin ciidan kale waxaan leeyahay dadaan hubsidan rasaasa ku ridin
marka fasaxa ma soo qaadansan mudaharaadka
waanu qaadanayna dariiqa sharcigaa baanu marayna mudaharaad
ugu dambeyn musharax madaxweynaadi waxay soo kale maanta tilmaantay in somalilan muse ka hor la wada lahaa muse kadibna la wada yeelan doono dad badan waxay isweydiinayaan madaxweyne muuse u siiye markaa somalilan ma madaxweyne somalilan cid gaara ma siin kara
ma isagu mayse siyaada keligii keligii
somalilan waa dhisanta dowladdii hay
dowladnimadii keligii uu isku koobay taladiina keligii uu isku koobay taas ma ujeed
aad ayuu umaadsanyahay kaasi waxa uu ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro oo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle